Yeah, boy, ana lo tolo suñu xarit bi dem na banoni
Honey, Senegal, yeah, boy, join the way.